uyu munsi turi ku cyumweru tariki 29 z'ukwa 11/2020 muri studio radio umwe muri kumwe nanjye Esperance Mutikashema umutumire wacu ni General BM Habyarimana. General BM Habyarimana nguhaye ikaze ndagushimiye cyane ko nabitamiriye ikiganiro kuri radio umwe ndagira ngo ufate aka kanya usuza kunze ba radio umwe n'abanyarwanda bose badukurikira ijambo ni ryawe.
Madame Esperance ndagushimira mashimira n'ikipe yose mukorana kuba mwantumiye kugira ngo tuganire kuri uyu mugoroba. Mboneye akanya ko kugira ngo nsuhuze abatwumva ubu ngubu n'abazatwumva mu minsi iri imbere. Murakoze.
Ndabashimiye cyane banyarwanda, abanyarwanda kazi, inshuti za radio umwe. Mbanje kubasuhuza mu izina rya radio umwe, mbifuriza icyumweru cyiza mukurikirana radio umwe. Radio umwe ni radio yanyu ibashishikariza kubana mu mahoro, kuvugisha ukuri no kumenya amateka uko yagenze. Uyu munsi turaganira ku birebana n'uko n'iby'amasezerano y'amahoro n'ukuntu leta ya FPR Inkotanyi yafashe igihugu nyuma y'amasezerano y'amahoro. Ariko ayo masezerano y'amahoro Habyarimana amaze kuyemera, amaze gusinywa, yaravuze ati Inkotanyi n'abavandimwe nibaze bubaka igihugu barisanga. Ashimira ingabo z'igihugu aravuga ati intambara y'amasasu twari tuyirambiwe ntawe itahungabanyije, atari ko noneho igihe kirageze kugira ngo abanyarwanda bose abari hanze n'abari mu gihugu bicare hamwe basangire ubutegetsi bubaka Rwanda rwatubyaye. Ese niko byagenze? Aho niho turi buganireho muri no minsi. New Times yanditse inyandiko irimo yibanda cyane kubara abasirikare bo muri leta yo kwa Habyarimana bo mu bwoko bw'abahutu ibatwerera ubwicanyi bwabaye muri Congo. Ariko muzi ko intambara imaze guhagarara, FPR imaze gufata ubutegetsi, hagiye ku inzego igihugu cyayobowe na perezida Pastor Bizimungu, noneho Kagame aba vice perezida. Ariko uko byagiye bigenda Bizimungu yarananijwe, Bizimungu agakorera mu kwaha, Kagame akamukorera mu kwaha yari vice perezida we, noneho Kagame akaba ari we n'agatsiko ke bafata ibyemezo Bizimungu atabizi na pariroma itabizi. Abari muri icyo gihugu hari byinshi twamenye. Ndi kumwe na General BM Habyarimana, ni amahirwe ko yanabaye mu nteko ishinga amategeko. Muzi ukuntu Congo yatewe, Congo iterwa inteko ishinga amategeko ntabwo yari ibizi, Bizimungu ntabwo yari abizi. None muri no minsi baravuga ubwicanyi bwakorewe impunzi cyane cyane z'abahutu zo muri Congo, ari wavuye ntuza rapport mapping. None ubwo bwicanyi barimo barabuhirikira, ndavuga ngo barabuhirikira kubari kubigeze kwa muri guverinoma ya Habyarimana, abari mu gisirikare cyo kwa Habyarimana. Noneho ndi kumwe na General BM Habyarimana. General BM Habyarimana wabaye mu gisirikare cyo kwa Habyarimana, amasezerano y'amahoro arasinywa, yari yarasinywe. Inkotanyi zigomba kuza zigakorana n'abo zisanze kugira ngo bubake ubutegetsi bundi busangiwe n'inkotanyi n'abari mu gihugu. Congo iza guterwa. None ubungubu barimo ubwicanyi bwo muri Congo barimo barabutwerera mwebwe ndenge inka Gatsinzi, Murasira, Rwarakabije, sinzi wenda n'abandi nibagiwe. Biriya bintu biraterwa n'iki? Murabibona ute General BM Habyarimana? Ijambo ni ryawe.
Urakoze Madame Esperance kuba umpaye ijambo kugira ngo ngire icyo mvuga kuri kiriya kibazo cyo kubona I Kigali batangiye gushakisha uko bagenza ibibaregwa ibyo baregwa bakareba nabo babyegekaho nk'uko bivuze biriya uvuga nabisomye mu nyandiko yanditswe na Major Neretse abinyujije kwa Musabyimana niho nabisomye avuga ko mu nyandiko yanditse iyo nyandiko nasomye yarimo ibice bibiri mu by'ukuri harimo aho yerekana inyandiko igice cy'inyandiko yavanye muri The New Times avuga ko ndetse ishobora kuba iri no mu Kinyarwanda mu gihe .com muri iyo nyandiko yaneretse ikindi gice naho avuga nawe atanga ibitekerezo bye ahereye kuri iyo nyandiko ndibuze kureba uko gisesengura kugira ngo byumvikane rero uravuga uti amasezerano ya Arusha yarasinywe abanyarwanda barayishimira bose arabari imbere arabari hanze ibyo nibyo ndetse na perezida Habyarimana yavuzeho avuga ko rwose ari ikintu cyiza abanyarwanda bose bakwiye kwishimira twese aho twari turi twarabyishimiye abo wavuganaga nabo bose bakubwira ko babyishimiye ibyaje yewe na FPR mu buryo bwa nyirarureshwa abahuraga nabo bavuga ko nabo bavuga ko bayishimiye ariko nk'uko bisanzwe FPR ivuga ibintu ko ibyishimiye ariko ifite ibindi iteganyije gukora cyangwa se ikerekana umugambi umwe ifite undi mugambi ku ruhande nyawo igomba gukora niko yatumenyereje niko tuyizi urabona ko inatera mu Rwanda nkunze kubivuga n'abandi benshi barabivuga yaje ivuga ifite ingingo 8 cyangwa 9 zo irwanira ivuga yuko ngo harimo gushyura impunzi harimo demokarasi harimo guca karengane harimo gutuma abanyarwanda bishyira bakizana bakisanzura ibintu byinshi cyane ibyinshi muri byo byari byanditse ari byiza nk'uko byari bikubiye no muri itegeko nshingiro ya Repubulika y'u Rwanda ariko ifite n'ikindi gice ihisha cyari kizwi na Kagame n'abambari be cyo kuza mu Rwanda baje kurimbura abanyarwanda bakahakura ingabo zikomeye zizajya muri Congo nk'uko babitegekwaga n'abagashaka buhake bakoranaga nabo cyane cyane abanyamerika n'abongereza icyo gice ntibacyerekanaga ariko ibikorwa byacyo bakoraga byarabyerekanaga ukuntu batangiye bikiza abayobozi bakuru b'ingabo ndetse n'abapolitiki kugira ngo batazababuza kurangiza imigambi yabo ni muri urwo rwego kugira ngo Rwigema yishwemo abayingana uko bakomeje bagenda bapfa bamuvuna inyambo bahande bose abantu bose babonaga ko batazemera gukora biriya bintu byo kurimbura abanyarwanda hanyuma rero bakigabiza n'imitungo yabo ariko bo iyo bavugaga ibyo byiza ariko bagakora ibibi niko rero bamenyereye barashe n'indege ya perezida Habyarimana bavuze ko ngo yarashwe n'interahamwe ngo zari muri Kankanumbi kandi bazi ari bo bayirashe babizi neza niko bakora rero na biriya rero byo muri ya nyandiko ndabigarukaho ku buryo bunonosoye nabyo ni uko nguko ni muri urwo rwego ndabona amasezerano ya Arusha yo yari meza yaje gushyirwa mu bikorwa bafite amayeri barashe indege ya perezida bavuga bati amasezerano ahagarare kugira ngo noneho tubone uko dufata ubutegetsi bwuzuye bwose hanyuma dukomeze imigambi yacu niko babigenje barayirashe intambara iraba baratsinda bamaze gutsinda ubwo bashebuje abo banyamerika barababwira bati ibyo ari byose nubwo mutsinze ntabwo abaturage n'abantu bo mu karere bazabyumva ko mwaza mugatsinda mugafata ubutegetsi gutyo noneho bikarangira nibwo bongeye basubira inyuma bati yewe batereka tugaruke ku masezerano ya Arusha nubwo twateye nubwo abantu bashize ariko turebe ukuntu twakongera tukisuganya noneho abanyarwanda bakabana kugeza igihe tushoboye kuzansahura ubukungu noneho abanyarwanda bakishyira bakizana. Ibyo ngibyo rero nation oni yari ihari barabivuga, bavuga ko aribyo bagiye gushyira imbere, ndetse bashyiraho na guverinoma y'ubumwe, bavuga ko bagiye gushyiraho inteko yaguye. Ibyo byose mu by'ukuri wabireba inyuma ukabona babikora. Ngira ngo ni muri urwo rwego twanasubiyeyo tuvuga tuti aho kugira ngo dutererane u Rwanda gutyo gusa, nubwo tubona bikomeye, reka dusubireyo turebe uko ibyo abantu bashobora kuramira tubiramire. Nuko nguko ngira ngo twasigayeyo, ibyakurikiyeho nk'uko wabivugaga, abantu bagiye bakurikira bagiye bananizwa, cyangwa se ibyo ubona bakora wawe byanga, bamwe barapfuye, abandi inyuma yaho abashoboye barahunze, abandi bajya mu minyururu. Ngira ngo nibyo byabaye no kuri Bizimungu igihe yavugaga ati baratunanije, nicyo cyatumye negura. None ariko we yarabivuze yerekana n'uko babananije, n'uko byagenze. Nuko rero byagenze, FPR yari ifite imigambi yayo nk'uko twabivuze, imigambi yerekaga abanyamuryango benshi, n'imigambi yari izwi na Kagame n'abambariwe. Na n'ubu rero niyo cyubahiriza iyo migambi, ariko ahanini ishingiye ku binyoma, ishingiye ku manyanga, ishingiye ku bya bindi by'umwana uri wabavuna umuhe hakongezwa undi. Yavuga ati shyigikiwe n'ibihugu by'ibihanganye, ibyo tuzavuga byose bizaza byemerwa, kabone n'ubwo biba bizwi ko atari byo. Ngira ngo rero nibyo bishingiyeho iriya nyandiko banditse muri News Times, ndetse ngo igasohoka no muri, nk'uko nereta bivuga ngo igasohoka no muri igihe.com. niho bishingiye ibyo byose. Niba nta kindi mwambaza kuri ibyo maze kuvuga, ubwo nareba ukuntu mvuga kuri iriya nyandiko ya Emmanuel Neretse. Murakoze.
Ndagushimiye cyane General BM Habyarimana. Hari ikibazo nibaza, ariko hari n'abandi benshi nabo twabiganiriyeho, baravuga bati abantu bahoze mu gisirikare cyo kwa Habyarimana niyo bakoze ubwicanyi muri Congo. Ariko ku makuru twagiye tubona, cyane cyane twabonyemo Kabarebe n'abandi, ndetse hari n'abari baragiye mu buyobozi bwo kwa Kabila. None se abo mwakoranye, hari wigeze ajya muri mu buyobozi bwo kwa Kabila? Murabona biterwa n'iki?
Murakoze Madame Esperance. Nkuko nabivuga naho ngaho nyira ngo kuko tuvugiye, nabisobanuye ko FPR, ariko si FPR yose, ndavuga Kagame n'abambari be bakora ibintu bibi, bakoze ibintu bibi kuva batangira bava mu Buganda kugeza amagingo ye. Ariko ibyo bintu bibi byose intego yabo ni ukubyegeka ku bandi. Bo ntabwo baza bemera ko bakora iki, kandi nibyo bakora gusa. Baraza bakica abantu muri za byumba, nahe wababaza uti ko mwamaze abantu, batereka dawatera na baguye mu masasu y'intambara, uti no, uti ko mwakoze zami, mwakoreshaga manama mukabazana mukabarunda hamwe mukabitegura bwacya mukabica barangiza mukabatwika. Ngo rero wowe ngurarwanya ngo uravuga ko jenoside itabayeho, bagatangira bakiregura gutyo, ubundi bakakubuza kuvuga n'iterabwoba. Ibyo nibyo wamenyereye rero. Wavuga uti ko bavuga ko byagaragaye ko mwarashe indege ya Perezida Habyarimana, ngo mwebwe urashaka kuvuga ko jenoside itabaye, ngo iyo ndege itaraswe n'ubundi yari yarateguwe, ngo dayari ngo ntabwo twayirashe, ngo yarashwe ngo n'abahutu barakaye ngo bari muri ka Kanombe. Ukabwira uti ko mwishe abantu Kibeho, ngo buriya ngo Kibeho ngo naho ngo harimo interahamwe nyinshi cyane, ngo nizo zateye akaduruvayo ngo zituma abantu bapfa, kandi byarabaye ku manywa abanyamahanga bahari, ndetse nabo bageze aho baca n'urubanza bavuga ko byatewe na Ibingira ko ari wabiyoboye. Ariko na n'ubu bakaba bakivuga ko ari ukubeshya, ko ahubwo ari interahamwe zari mu nkambi zabiteye. Wabona uti mwisha abasenyeri Gakurazo, batereka da bati buriya ati ni umusirikare umwe warakaye arihorera, kandi igitero cyarayobowe n'abantu b'abaofisiye bakuru bazwi, ndetse banabibajijwe, ubundi nubwo batabaharinye ariko bemeye ko aribo bari bahari bayoboye ibyo bitero. Rero ubundi ukasanga FPR ariko yamenyereye ikavuga iti nzaza mpakana gusa mfite abazandengera nta kibazo nire rero bya
rekampanyira mu ijambo gato ya General BM mumbare kuba mbanyuze mu ijambo nagira ngo nkuganganire kuri hari agakurazo kuko nari mpari mpibereye nge ubwanjye barambwiye bati uzajye uvuga ko wiciwe n'intera hamwe ibyo byarabaye uburyo iyo ntaza gusohora ibiriya bintu uko byagenze ngo mbivuge ku mugaragaro ntabwo byari gupfa bimenyekanye byari kwitirirwa abahutu ngo niyo baje kwica bari abasenyeri n'umwana niko byari bimeze kwa kundi birirwa babeshya ibyo ngibyo ni ibintu nihagarariyeho mwakomeze
nungu urabona iyo bagera ahantu babwira umubyeyi biciye umwana ahagaze abamwishe yarababonye none bakamubwira ati ahubwo uzavuge ko ahubwo umwana wawe yishwe na bariya bandi harimo ubugome buteye ubwoba ubugome n'agasuzuguro gusuzugura isi no gusuzugura abantu kubanyega ariko bishingiye ku bugome buteye ubwoba niko bakora rero ibyo ntabwo ari igitangaza rero na biriya byo muri Congo iriya raporo mapping bayikoze ni ishami rya ONU ishinzwe uburenganzira bwa muntu bayikoze imyaka myinshi irenga ikabakaba icumi bashaka ibimenyetso mbega uko byagenze bareba abantu babigizemo uruhare bose iyo raporo bayikozeho igihe kinini mu by'ukuri ntayo batagiye bageraho natwe twese batugezeho batubaza binyuranyije na biriya barapfa kuvuga b'i Kigali kandi n'ubuhamya bw'abantu n'ubwacu twese uyu munsi sindabivugaho byinshi kuko tuzabivuga mu nkiko igihe cyageze kandi ntibiri kure ariko ntikimbuza kubuza icyo mbivugaho iyo raporo rero ni ikintu kizwe neza kigana ubushishozi kiganwa ubuhanga ku buryo leta ya Kigali ibyo yakora byose kureka niba ishingiye kuri bya bindi ngo tuzabivuga abanyamerika bavuge ko babyihorera nk'uko bari bavuze ngo bayibike kuvuga ngo bayibike ni uko babonaga badashobora kubona uko bayivuguruza ariko bakavuga bati wenda none ubwo bari kubibaza ntibiba tuzareba ibintu duhimbahimba abanyamerika babishyigikire noneho nk'uko bisanzwe byemezwe birangire nk'uko abafaransa bagize ubwoba kuri biriya bya dosiye y'indege ya perezida Habyarimana uko abasipanyoru baba batukanze bose bakagira ubwoba bakabibika cyangwa ubu bakemeza yuko ngo ubushakashatsi bwerekana yuko ngo isasu ryaturutse ngo hafi ya Masaka y'ikigo nk'ibyo byo kubeshya nabyo n'ariya amadosiye wibwira ko yarangiye ntiyarangiye kuko ukuri kurazwi nabo bakora ibyo barabizi bazi ko umunsi uzagera muri rusange bikagaragara yuko bikemezwa yuko ababikoze nyabo bazwi kandi bagahanwa ibyo barabizi na biriya rero bya mapping report urabona aho uriya muganga w'intwari w'abanyekongo Mukwege Denise atangiye kuvuga ati iyo raporo ni ijagaragara ishyirwe mu rukiko abakoze amahano bahanwe abishe abanyekongo kuko nubwo bavuga ngo abanyarwanda bapfuye nibyo koko nabo abahutu barishwe ariko hari abanyekongo barenga miliyoni icumi bishwe abo ngabo rero niba ubwo ndibuze kubisobanuraho gake abo nabo bagomba gusobanura ukuntu abo bahutu baje kubica n'icyo bapfaga nabo ndongumva rero iriya raporo mapping nk'uko nabivugaga yizweho bihagije ifitwe ibimenyetso bihagije hari n'izindi raporo ziza ziyunganira n'izayibanjirije n'izigikorwa kugeza ubu byose byerekanye neza uko byagenze uko byatangiye uko abantu bishwe abagiye babica byose birahari rero biriya Kigali ivuga ngo baravuze muri iyo nyandiko nabonye mu nyandiko yanderetse ngo kuko ngo mu ntangiriro y'umwaka w'1995 mu kwezi kwa mbere ubwo ngo habayeho ngo gukora guhuza ingabo ngo noneho ngo ingabo ngo zirahuzwa ngo hinjizwa abasirikare b'abahutu 1000 ngo barimo bafite 82 ahari ngo abasirikare 1000 byo birashoboka byari byo aba ofisiye barakabije kuko nanjye nari ndimo niba twari benshi twari nka 40 ntabwo byari birenzaho bo noneho bakavuga batabo binjiyemo nibo bagiye muri Congo baragenda baje batera ibigo ngo bagamije kugira ngo bashure bene wabo noneho ngo ubwongo barabacyura birarangira niba baroshye bikarangira bagacyura bene wabo rero ndumva batara kuri atari bo bagiye ngo bagere iriya hafi ya Congo Brazzaville hafi ya Centrafrique Mbandaka bo ariko kamanze ngarushye kuri iyo cy'abasirikare igihumbi nibyo kuko abasirikare igihumbi mu kwezi kwa mbere bari barabajyanyiga ko bavuga ko ngo bari kubigisha amatwara ya FPR ubundi bavugaga ko ngo ari ibyari biteganyijwe mu masezerano ya Arusha byo kugira ngo abasirikare bigane noneho bamenyerane bakore akarasisi kimwe ubundi bo niko batujyanye ibyo bavuga ndetse n'abantu bo muri nasiyonzi ntibaza kubireba ariko mu by'ukuri si icyo bari bagamije ibyo bari bagamije ko ari ukugira ngo baze batange batwigishe ngo amateka uko yagenze uretse ko byabananiye tukabwira ko amateka atari uko yigwa baragenda ariko noneho kangaruke ku basirikare icyo gihumbi bavuze cyarangije kigashyirwa mu ngabo icya mbere cyo babeshaho nta gihumbi cyashyizwe mu ngabo uwo munsi kuri iyo tariki bavuga barangije iryo somo uwo munsi amakamyo yari araho ngaho yatwaye nibura 70% zawo 70 babajyana muri prison yaririmo abandi barabica uwo munsi abajyanywe muri za prison harimo bareba amajoro ngira batware harimo amajoro uriya ndamage harimo ndamage w'umugabo harimo ba kapiteni bwana kweri n'ubu baracyarimo n'abagenzi be n'abariyetuna benshi abandi bo babiciye mu mayira bagenda bataba mu mayira abo bantu bose barabajyanye barabafunga ndamage Martin ni umugabo ni umajoro wo ku Gikongoro n'ubu ngira ngo aracyari mu Rwanda ariko ntakiba mu gisirikare icyo gihe abapfuye harimo abitwa ba majoro kapiteni ngira ngo majoro Rurangwa na murumuna we w'umuriyetuna n'abandi benshi urumva rero ibyo bavuga ngo abasirikare ngo bashyiriye mu ngabo noneho ngo abaribo baba ngo igice kinini cyo kujya gusenya inkambi urumva ni ikinyoma cyambaye gusa ntabwo abasirikare 300 kandi nabo ntibageragaho icyo gihe ndagira ngo mbibutse ko bajya gusenya inkambi u Rwanda rwari rufite abasirikare barenga 100,000 kuko nyuma y'intambara kuva mu kwezi mu mpera y'umwaka w'1994 bo bari bafite iyo porogaramu yo kuzajya muri Congo abanyamerika abongereza baraje barabafasha bagira za centre de recrutement de formation igako nasho igabiro n'ahandi henshi baforoma abantu benshi cyane bageze ku 60,000 dore ko bari basanzwe bafite abandi 40,000 ariko twebwe twabibabaza tubona baforoma bakatubwira ko ngo ari ubwo bafite intera abasirikare ba XFAR bari hanze ngo bashobora kuzongera bagatera u Rwanda ariko mu by'ukuri si icyo nyicyo cyabateraga ubwo cyari kibashishikaje bo bateguraga abasirikare muri abo bateguraga abo bashaka harimo abanyamurenge harimo abatutsi bo muri Congo harimo n'abandi batutsi bo mu Rwanda baruwambi ntabwo nta n'umuhutu n'umwe bashyiragamo muri abo bateguraga kandi ababategekaga ni bo bose ubona ba Bosco Ntaganda ni bo baforomaga muri za vuba vuba baforoma kuba ba ofisiye uriya wundi wategekaga CNDP Mbankunda batware abo bose ni bo baforomeraga n'aba Kabila na Kabila ubwo uriya Yosefu Kabila Joseph umuhungu wa Ntuza wa Laurent Désiré Kabila abo bose ni icyo gihe baforomiye bakora 100,000 bafite ba ofisiye bagera ku 500 barimo n'abaje basanzwe bo muri Demai no muri za Special Unity n'abandi benshi abo ngabo nibo baforomye barabajyana igice kimwe bakijyana hariya muri za Minembwe nta wari ubizi babanyuzaga i Burundi wewe barabikoranaga ibyo byose bari babiziranyeho bakabajyana i Burundi nibo batangije intambara hariya muri za Minembwe na Bukavu barazamuka baza guhura n'abandi banyuze mu Birunga abo ba ofisiye abasirikare 30 b'abahutu mu basirikare 100,000 hari ubwo bafite agaciro k'ikahe ba ofisiye batarenga 20 mu ba ofisiye 5 bafite gaciro kahe. Icyo nakubwira nuko muri abo ba ofisiye bose bavuga ko sudabo nta nabo bagiye bababurizamo hagataho ntanu wagaragaye. Baravuga bati chef de ta major bamwize major general Gatsinzi boni petit icyo gihe baranabesha bari bamuvanye ku ipeti yari afite rya general de brigade bamusubiza ku colonel. Icyo gihe yaje kongera kuba general nyuma. Icyo ni kimwe bamugira chef de ta major umugabo w'ingabo wungirije general chef de ta major yari colonel Kaka. Nta biro bigeze bona mu twazaga duhura kenshi tukavugana atagera n'ibiro aho ngaho mbese ari kumwerekana yo abantu ba nations ni banyuzaho bakamuhamagara n'iki byose ndenge nk'abamujyanye koko muri brigade iri yabaga igitaramo ariko iyo brigade yateye kugana Kayonga muzi babaga muri hari umusembi niwe yitegekaga ari wuziranye n'abo batuye yose sahari ndenge nka we ikibazo yagize ariko simuvugira zivugira nabo bose bazivugira nuko ndabinyuramo gusa gato barahari bazivugira bazavuga ibyo bayitekereza ariko kuri ndenge nkaho nzi neza ko kazi yakoze ahubwo karaho kurengera abantu bicwaga buri gihe ahoraga ari muri ibyo bibazo gusa barasaba prefe barasaba ari nabwo barasaba uriya mu kapiteni w'umujandarume Hategekimana yirwa mu maraporo abyerekana bambwira ngo nashyikeke nibyo yirwagamo naho ibyerekeye ugiye bategura uko bazambuka bakagenda ntabwo we yarabizi bagendera no kubwira ko abambere banyuze Bukavu abandi banyura mu Birunga ibyo bavuga ngo ndenge hari iki hari igitarama nahe nta Kayonga abandi niwe rubizi niwe ruzi na za unite zabaho zire undi bari bayihaye unite ariko koronera ariko yaje kuba jenerali Munyakazi bamuhaye batayo yahagare hafi y'ururimi iyo rero nayo yari ifite uyungirije ngira ngo hari mu baraka icyo gihe nibo bategekaga iyo unite ntabwo iyo unite si byari na ngombwa kwishyana n'izindi ije muri Kongo ako kanya abagiye muri Kongo nabo bateguye baragenda bajyayo bakora ibyo bakora nta muntu n'umwe w'umuhutu muri abo bavuga wambutse ngo aje aho ngaho muri Kongo nta n'ubwo bari kumwemerera kujya kuko bagenda nta muntu parlement nanjye nari nyiri depite ntawe yigeze abimenya muri parlement muri guverinoma byari uko na perezida Bizimungu uriya ntabyo yarazi twese twiruka turi kubaririza tuti ko bavuga ko impunzi tubona ziza ari nyinshi induru zivuga wabibaririza bati ni abanyekongo bari kurwana hagati yabo bari kuzirukana ibyo ngibyo niko byagenze Kagame nawe ubwo yafashe ijambo avuga yuko ari nta musirikare w'u Rwanda ubarizwa muri Kongo birahari birarojisitire mu madiskuru yaje kubyemera nyuma ari uko abona bageze ikishasa Kabarebe yabayeshe umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo niho yageze arabivuga ati twagiyeyo ariko icyo nashaka kuvuga ni uko abo basirikare icya mbere nta umubare wabo ntacyo uvuze abantu 300 mu 100,000 ntacyo bari bavuze niyo babashyiramo ariko nta n'ubwo babashyizemo ba ofisi 20 ntacyo byari umubare ku ba ofisi 5,000 nubwo batabashyizemo ngo baje batamenye icyo iyo ntuza yose akavuga ati rati baragiye basenya inkambi bica bene wabo noneho abagarutse baragaruka abandi barabakurikirana kugeza za mbandaka abo basirikare 300 inkambi za miliyoni y'abantu irenga banyura Kongo yose baragenda barwana n'abanyekongo abasirikare 30 b'abahutu baranuye guhagarika FPR mu Rwanda nuko bagera mbandaka barwana aribo bakora ibyo bakoze bica n'abanyekongo bose 30 ibyo ngibyo ni ibintu bimeze nk'ibikino by'abana nakagame ubwo aho yicaye aziko ari ibikino ibyo nta n'uwabyemera kandi no muri raporo mapping biragaragara ibimenyetso birahari abagiye bica abantu barazwi ba ofisiye bazwi aho operation zabereye uko bateye inkambi birazwi uko bazigose nakabarebe yarabivuze ngo bagotaga inkambi ngo noneho ngo bagacubira impunzi ngo bagutaga inkambi ngo barenze bagacubira impunzi ibyo bintu iyo strategy ni wayihimbye nta wundi muntu yizi kugota inkambi hanyuma ugacubira impunzi abasirikare bakagota inkambi hanyuma zamurukiye zirasamo noneho bagacubira impunzi ibyo ngibyo rero ndakeka ko ngira ngo ni nk'ikibuye baheretse mu gihuru kugira ngo bumve ibyo abantu babivugaho ariko nabo sinumva ko ari ibintu bavuga biri seriye baza ba defend kuvuga ngo n'abahutu ngo bagiye ngo gusenya inkambi ngo noneho ngo ubwo kuvuga ko ngo nta kwica abahutu byabayeho ngo kuko abahutu ntibari kwica bene wabo ngo niyo babica kandi ngo ntiyari kuba ari genocide. Ibyo urumva ni ibintu bimeze nk'ibikino, ni nk'uko bavuga biriya by'indege ya Perezida Habyarimana, ni nk'uko bavuga biriya byo kwica abahutu iyo zabyumva nahe bakabihindura ibintu bimeze nk'urwenya rw'ubugome. Ibyo ndagira ngo rwose byumvikane ko nta musirikare w'umu FARC bigeze icyo gihe yambuka amajyariya cyangwa waruzi n'iyo porogaramu. Ariko ntikibuza ko nyuma twagiye tubimenya nk'abandi tukabaririza kugira ngo tubyumve twumve ko ibintu byifashe. Ahubwo icyo twagiye tubona ni uko abo bagarukaga bagize Imana ntibapfire muri Congo babakurikiranaga nabo bakaza babicamo, niho twahagurukiye rero dutangira kuvuza induru izo twarazivugije. Urumva ni ibintu bitari bitworoheye ariko twarazivugije turahangana duhangana nabo. Donc urumva ko ibintu byo kuvuga ngo abantu bagiye muri Congo ba FARC nta wigeze akandagirayo n'ubu icyo gihe kuva muri 1996 ndetse n'8 nta bagiyeyo, nta n'abari bahari bari kujyayo. Abantu 30 ntabwo aribo bari kujyayo rwose ngo bajye gukora ibyo bintu 300 mu basirikare 1000 ngo Congo ni ibirometero miliyoni 2 z'ibirometero n'igice hari na miliyoni 100 z'abaturage, ntabwo abantu 30 ba ex-FARC 300 batashoboye no guhagarika inkotanyi mu Rwanda aribo bari kugenda ngo basengize inkambi zirimo miliyoni y'abantu ngo noneho bazunguruke Congo yose bice abagiye Congo miliyoni 12 ibyo ntibyari gushoboka. Noneho ngo nibamara kubikora bagera Kinshasa, nibamara kubisenya bagera Kinshasa abahutu 300 babikoze, noneho chef d'état major general ave ikimanuka ahita aba kabarebe kandi ari abahutu barwanye bakoze ibyo bintu, bankunda abatware bahite baboneka, bantaganda bahite baboneka, noneho na ba Kabila uriya muhungu wa Laurent Désiré nawe ahita aboneka ategeka ingabo, abo bantu bava mu ijuru abahutu bamaze gukora ibyo baraza bari bayobora ingabo na za centre opérationnelle zose zo muri Congo. Urumva ko ni ibintu byo kuri manganya nk'uko bahoze babikora na kera, ariko ntabwo byahoraho, ntabwo byahoraho rwose ngo abantu babyemere bemere amafuti nk'ayo. Ndumva nawe mpagaze aho wenda mukaza kumbaza niba hari ibindi mumbaza.
Murakoze cyane General BM Habyarimana, ndumva bisobanutse. Ari ikibazo nibazaho cyane, leta FPR yari inkotanyi yari imaze gufata igihugu, ari ifite ubutegetsi bwose, nibo bariyoboraga ingabo, ingabo zari zabo. Ubundi byashoboka bite ko bafata izo ngabo zo muri ex-FARC zitwa ko zatsinzwe noneho zikagenda zikajya muri Congo leta itabizi, noneho akaba ariho bitirirwa ngo kujya gusenya izo nkambi? Ikindi muzi ko igihugu cyari gituwe abantu benshi babuze amasambu, ababuze amazu, abambuwe, nabyo ni ibibazo bikomeye. None si ibyo nabyo, ibyo byose bizitirirwa abantu bari muri ex-FARC? Ibyo ni ibibazo biri umuntu yibaza.
Oya, bari muri ex-FARC bavuze umubare w'abarega, bavuze ko ngo bari igihumbi. Noneho ngo icyo gihumbi ngo nicyo bashyize mu ngabo, ngo ingabo ngo ubwo zihinduka ingabo z'u Rwanda. Noneho aho naho bari manganyije guhindura ingabo ngo zihinduke uko byari biteganyijwe mu masezerano ya Arusha, byari bifite processus binyuramo. N'umubare kandi wari uteganyijwe, imibare y'abasirikare bo muri ex-FARC niyo muri nuza yari iteganyijwe. Nubwo hari habaye biriya byo kurasa indege hakaba na nirimbura Abanyarwanda, ariko bari kubiganiraho bakaba bati noneho imibare irabitya ibiki, ntabwo wari kuba abasirikare igihumbi ku basirikare 100,000 gusa. Urumva waba uteranyije ingabo gute? Ba ofisiye 30 kuri ba ofisiye 500 ubwo se wavuga ngo umuntu wabibwira wese ntiyaguseka? Icyo ni kimwe. Muri abo bose rero abategekaga izo ngabo bose na n'ubu magingo barahari, ni bamwe abategeka, abategeka Sademaya, abategeka amabatayo, abategeka amabrigade, ni bamwe n'ubundi baracyahari, hari nabo bagiye n'iyi Congo. rero ndibwira yuko biriya bintu yakoze niho guhirika ikibuye mu gihuru kugira ngo ibyo abantu bavuga nta shingiro bifite nta n'iyo rishobora kugira uretse bya bindi bakora ku ngufu bati etazi nizemeza ibi noneho do yakurwa ibi ariko etazi nayo ntizahora yemeza ibintu nka biriya yageze ahantu ibona ko yageze ku mupaka yageze ku mupaka ntabwo nta nubwo twabyemera twebwe ko twari duhari se azambwira ko basirikare igihumbi magana atatu yabashyize mu yihe batayon itegekwa nande ije muri Congo gute inyuze hehe inyura hehe yica hehe irakomeza igaruka ryari yowe nande ntabyo ashobora gusobanura ni ukubivuga gusa ngo twakoze ngo twavanze ingabo abantu magana atatu n'ibihumbi ijana wabivanga mu ubwo wari ukuvanga uko hari cyangwa ni uguhamagara ni ugufata abantu nka babiri ukabazana ukabuti abo nka muze muhagarara hamerekane ntabyo twavuze turimo twarabwiye tuti mu bantu bagarutse hari abasirikare benshi njye ubwanjye nabibwiye Kagame mwaretse tukabarukurita harimo n'abamajuru benshi nk'abahimbana n'abandi benshi tukabashyira mu ngabo tukabashyira muri za batayo ko bari abasirikare bakibyibuka ko bakiri n'abato noneho tukabashyira muri za inite zose Kagame aravuga ati muzakore lise nakoze lise ya mbere ngira ngo ndebe ndayimuha hashyize nk'ukwezi arambwira ati intelligence yavuze ko abantu ari abicanyi ese yavuze ko bishe nde kuki batabare babareze hehe bicanye hehe bishe nde gihe iki ibyo ntiyabyitayeho harabyihoreye kandi bamwe baracyahari nabo bahimana barahari ntawigeze abareka kuko nta n'ibyo bari bakoze donc wabonaga ko badafite ubwo bushake bwo gufata abo basirikare ngo bagire abasirikare noneho kuko bakore arme y'abanyarwanda ntabwo ubwo bushake bigeze babugira ntibanabishaka n'ubu ntibabishaka nikimenyimenyi n'ubona uko ingabo ziyobowe ukabona ko ubwo bushake budahari n'icyo gihe ntabwo bari bafite noneho mu kujya muri Congo ho bari bazi ko ari ibanga ryabo bafitanye na bashebuja bagomba kugenda bakarangiza muri gahunda zabo ni nk'uko muri 90 bari bafite ibanga ry'ibyo bashaka gukora ryatumye bamara ba bunyenyezi babayingana na generali majoru ntuzi
Rwigema
iryo banga ni rimwe bari bafite nta gitangaza kirimo kuko ntuzabaza umudepite wenda bazabwira ati muzavuye ko mwari mubizi ariko mu by'ukuri nta wari ubizi nta mudepite wari ubizi niba ari n'uwitwa depite wari ubizi wenda nka Rutaremara yari abizi atari uko ari depite yari abizi ari uko ari muri ako gatsiko ka Kagame nta wundi muntu wari ubizi muri guverinoma ni uko niba Kagame yari minisitiri wa defense we akaba yari abizi nka minisitiri w'ingabo muri guverinoma yari abizi nk'umukuru wa FPR n'ako gatsiko nta wundi muntu wari uzi iriya gahunda yabo na n'ubu kandi na n'ubu nta wuzi gahunda yabaho igeze n'ibyo bagomba gukora na n'ubu nawe bari mu gisirikare bose ntabyo bazi bizwi n'abantu ba Kagame bonyine nk'abandi ibyo bagomba gukora n'ubu nabira bivuga ngo babirukana muri za barinyahe ngo bagera gute ni gahunda zabo barazizi ko bagomba kurimbura abanyarwanda u Rwanda ubutaka bugasigara aho bakabukoresha ibyo bashaka no muri Congo n'ahandi hose ni gahunda zabo ibindi byose ni ukubesha abanyarwanda ni ibyo nyibyo naho ubundi kuvuga ngo bagiye muri Congo abagiye muri Congo bayoboye ingabo barazwi ubwa mbere barazwi bose ibyo bakoze byose biranzwe bamaze kubirukana muri Congo Kabila Laurent zirabirukanye bakagaruka bagasubirayo uko kabareyo yagiye agafata indege z'abanyi sivira akazipakira abasirikare hariya kuri Nord Kivu bakashyikitona biranzwe ambwira umuhutu yajyanye muri abo bantu yajyanye muri iyo ndege bakashyikitona bikaza kubagura bakaja muri Angola Amerika ikaza kubasabira ko bagaruka bakagaruka kubera ko bari bazi babiziranye ibi byose asavuye uwo muhutu bajyanye aho ngaho ikitona nta n'umwe yewe n'abatutsi bari basanzwe mu Rwanda bakabona niyo bari kuba bagiye mu gisirikare nta wari uko barimo pasika abantu barimo ni abantu babo nabwe baforomye mu za nasho abari muri demayi muri unite speciali zabo nibo bari muri ibyo bintu ni nabyo babikomeje barabikora kandi sinatwe tubivuga gusa ufashe n'abasirikare b'abatutsi barahari b'abanyakuri benshi babigusobanurira ahubwo ati biriya bintu wandika ni ukuri manganya bakakubwira n'ababigiyemo n'ababikoze n'uko byageze kandi nabo abenshi ntibari babize urumva rero biriya bintu bagomba kubivanaho ndakeka ko babikoresha igihe kirekire ubaho bigeze igihe cyararangiye kandi iriya dosiye twarayize twese tuzi uko ibiteye igihe nikigera tuzayisobanura ku buryo bugaragara kuri icyo cy'inyandiko ya ba Kagame yasohotse muri The New Times numva kureka niba ufite ikindi kibazo wakimbazaho numva maje kugisobanura
murakoze cyane General BM Habyarimana ndumva bisobanutse ariko ikibazo akabazo ka nyuma FPR Inkotanyi yateye u Rwanda ku itariki ya mbere z'ukwa cumi 90 baturuka Byumba bica abaturage nibwo hari bayeza Nyacyonga intambara irakomera byiza mu masezerano y'amahoro 94 habazakibeho aba byo muri Congo ariko kugeza ubu ngubu ubwicanyi bwabo baravuga ngo bavuga ngo za nterahamwe babahutu babicanye nta na rimwe barabona responsabilite yabo n'ubu ngubu kugeza n'ubu tuvuga abantu baracyicwa abantu baracyanyerezwa nabo batangiranye nabo bakoranye urugamba barabamaze n'ubu ngubu babirayemo igihugu gihora gicura imiborogo ari abahutu barica ari abatutsi barica n'ibintu bikabije ariko buri gihe ubwo bwicanyi butwererwa ngo abahutu ingengabitekerezo ya genocide n'ibindi byose noneho bagafata nk'ikibuye nk'uko bakagikubita reba kugira ngo bavuge bati abantu bicanye muri Congo ni ex-fare bashyiraho hariya amazina ntushobora kubona bakabarebe ntushobora no kubona bakayonga ntushobora kubona abantu bari muri za demaye ntushobora kubona bariya abantu ibingira mubona ibi bintu bizarangira bite abanyarwanda bakora iki kuki umuntu ashobora gufata ikibuye cyo demaye ihiritse niba ari demunyari nduba ari demaye ibintu bivuye muri New Times birimo birengera leta ya Kagame bakabishyira imbere ni inama ziye waha abanyarwanda bashaka igihugu kibaneho gihuza abanyarwanda bose igihugu kubakira kukuri kitubakira ku bwoko
mbo urakoze madame Esperance biriya by'ibinyoma urakoze kuba wongeye no kubivugaho ibinyoma byo kuva FPR yatangira nk'uko nabivuze yatangiye ifite ibinyoma icyo bita mensonge d'etat niko babyita ubundi biri nuko mu kinyarwanda ntabona uko mbivuga ari nabyikora ubu kugeza ubu nka biriya wanditse muri ntuza ni mensonge d'etat biriya byasohotse muri New Times leta ikabeshya abenegihugu ikabeshya n'isi yose ni mensonge d'etat iriya ni crime ni crime zikomeye cyane mu zindi zose zagiye zimara abantu leta zikabeshya zikamara abantu zikavuga ko habaye coup d'etat zikagiye abateguye coup d'etat zikabica na bene wabo bose ati bari bagiye kwica umukuru w'igihugu n'ibiki byose izo ni za mensonge d'etat ni nk'izi ngizi ibi rero byo mensonge batarabana leta ya FPR mensonge za FPR uribuka yuko bakiri no mu ntuza bateye mu bigogwe bica abagogwe batwara n'inka zabo icyo gihe bavuga yuko ngo ari interahamwe zabikoze abari mu bigogo icyo gihe ubu ngubu nibo batangiye kuza babisobanura abo babonye kuko bababonye abaje n'abagiye mu bitero bamwe barabivuga ubu nyuma bamaje kugera mu butegetsi urabona ko bagiye kuri nkamira bica abantu b'abatutsi b'abanyekongo kuri nkamira na hariya mu nzu za Rwerere za Busasamana buri gihe bakavuga ko ngo ari abahutu bavuye muri Congo baje bakabica ariko twaje nigeze no kubiganiraho abantu bakatubwira bati twishwe na bene wacu kandi byari byo ibyo binyoma byose barabikoze yewe baragiye bajya no muri Bwindi Forest iriya ruguru muri parike y'ibirunga ariko kuri kote y'Uganda bicaye abaturisita b'Abanyamerika n'Abongereza bariyo benshi bavuga yuko ngo bishwe na n'abasirikare b'abahutu baba muri Kongo interahamwe kugeza igihe Kagame yafashe abantu babiri mu batahutse ku ngufu abajyana muri ko muri Etats-Unis avuga ko ngo agemuye abicanyi bishe abaturisite urwo rubanza narugiye mu nyirango n'umugabo witwa Twagira Mungu Foster twagiye muri urwo rubanza turaburana induru ziravuga cyokora tugira amahirwe abo bahungu baratsinda batsinze ubagira ngo ntubishe ubushize bwo ko bashanye muri Australia ariko urumva ibyo ni mensonge d'etat ariko uwumvishe ibintu babaregaga muri ukuntu bari mu babajyanye mu bigo ikami batarigeze banahagera n'umunsi ni mensonge d'etat zose FPR ikora hari n'izindi nyinshi niho kuri ufata umuntu nka nyakwigendera Kizito ukamushyira muri prize ukamwica warageze ukavuga ngo yimanitse urumva ni mensonge d'etat iyo ngiyo ni ibintu bimaze kuba akumiro ugafata umuntu nka Rwigara ukagenda ukamwica warageze ukavuga ngo ni imodoka yamugonze nk'umushoferi ngo aracyari mu bibazo n'uyu munsi ukavuga ko busakure wari uziritse amaguru muganga wa Kagame ko ngo yarwanyije abari nsinze umutekano ukamwica ibyo byose ni ibintu ni mensonge d'etat iri FPR Kagame nabo korana nabo n'agatsiko ke bakoresha kuva babaho kugeza magingo ye mensonge d'etat ariko mensonge d'etat irimo ubugome bukomeye kuko irimbura abenegihugu irimbura abantu nabire rero by'umuntu uza baragiye bafite Kagame yaranabyivugiye ari ku gikongoro hariya ati cyatubabaje nuko bariya abantu bashoboye kwambuka tutabamaze tutabamariye muri Nyungwe kandi niyo porogaramu bari barateguye narabivuze ubushize bari bazi ko ari nta bantu bazambuka barafite ingabo hakurya icyaje kubyica n'ubu bagihora abafaransa ni uko habayeho iriya ntuza tuyirukwaza ariko bariya abantu bagiye Kongo bose ntibari kujyayo ko bari babiteguyeho twese twambutse ntabwo twagomba gupfira mu hariya arabivuga bivuga ku bundi buryo wari wumvuna noneho twabonye ibikoresho bihagije aribyo mvuga ubu ngubu bagenda babica ubu ngubu babagarura bica hirya no hino donc urumva ni mensonge d'etat ashingiyeho kandi ibyo ntibishobora kubaka igihugu cy'u Rwanda bafite leta ishingiye ku binyoma uragenda ukavana abaturage mu masambu yabo ukavuga ko amategeko ahari ko ari kubavana muri barinyayi mu manegeka ngo kugira ngo imvura zitazabatwara kandi aho hantu ushaka kubaka amashuri yawe za universite ukabivuga ku maradiyo ubwira abaturage ni mensonge d'etat igihugu rero icyo nabwira abanyarwanda nuko ari benshi yirashimije kuko wewe nabonye abadamu benshi bari hariya muri barinyahe bavuga bati turi mu masambu yacu twayajemo dushinga amahema nidushaka tuzahagwe ibyo rero ni evolution nziza itangiye kugaragara ko abanyarwanda batangiye kugira kuraje aho kugira ngo bashyamirane hagati yabo nkuko badahima kubibashyiramo bakaba batabwo muri cyo dukorere hamwe turwanye aka gatsiko gashingiye ku kinyoma cy'ubugome iyo ni mensonge d'etat rero nkabwira yuko ibyo abanyarwanda bakora ubu batangiye kubibona benshi kuko nashinge n'ikiganiro mwagiranyije ubundi n'uriya mu tegarugori witwa Claudine yasobanuye bimwe mu byo ndi kuvuga avuga ukuntu hari iwabo mu Bugoyi uko byagendaga n'uko bicaga abantu uko bazaga gusobanura ibintu babeshya bakavuga ibihabanye n'ukuri yabisobanuye neza abantu rero nk'abo bagomba kuba benshi basobanura ukuri nk'uko nguko niyo byonyine bizakiza u Rwanda inama rero nagira abanyarwanda ni ugutinyuka bose ibyabaye barabizi n'izo mensonge barazibona nizo ziriho mu Rwanda nizo icyo gitunze u Rwanda nicyo gikora mu Rwanda bakagira imbaraga zo kuzaba yemera bagahangana n'ukuri niba mfate nk'urugero rwa kera kuko mensonge d'etat ntabwo ari FPR ibikora yonyine mfashe n'urugero mu Rwanda muri Repubulika ya kabiri cyangwa iya mbere biriya bintu byabaye muri 73 igihe hapfaga coup d'etat yabaye hakaza gupfa abanyapolitike benshi b'abasivili n'abasirikare urabona ukuntu bakomeje kuza bavuga ngo byagenze gutya kugeza igihe bibaye kuri bamurira izindi n'ibiki byose nayo ni mensonge d'etat nayo ni mensonge d'etat ukavuga uti byagenda gute ngo biveho nuko babikoze bakiriho barahari ntubishe bavuga bakavuga ngo nonto n'ibiki byose bavuga izina ry'imana ntishobora gushingira ku kinyoma ishingira ku butwari bwo kugira ngo uvuge ibintu bibi wakoze ubibwira abantu tubyarabaye twaribese nere politique malerezo byajanye abantu benshi bituvanamo abavandimwe none tubisaba imbabazi icyo ni cyo gitekerezo cya kigabo niyo nigirire yagitware nta bindi byo gukomeza kuvuga ngo byageze uburero habyarimana kukonya kwigendera kuri za habyarimana baravuga ngo niba bitegekaga byose ngo niba wakoraga ibi wenyine ibi byose bo ntabwo mpakana ko responsabilité lui en compte nishi ariko nuwakoze ibyo yakoze yagomba kubyemera umuntu wari chef d'état major ajwe ntabwo yagwa ngo kandi nako kivugira ati nta bitanye byose byanyuragaho yagombye kubisabira imbabazi akavuga ati twakoze ibi dukora ibi n'urugero mfashe hari n'abandi benshi icyo ni mensonge d'état biriya rero nyuma yaho igihe cya bakanyarengwe n'abari bavuga ngo bagiye gukora kuri d'état n'abari izinde n'ibiki bamabiyo bagapfa mabiyo apfa nta wasobanuraga neza uko icyamwishe n'uwamwishe kandi byari bizwi nazo ni mensonge d'état ni nka biriya bavuze ati twatewe dutunguwe nayo ni mensonge d'état ni ukubwira abaturage bitari byo ari nabyo bivamo ibibyitso ndibuze kubigarukaho mvuga kuri ya nyandiko yanyeretse igice cya kabiri abantu ntibashobora kugira ubutwari bwo kuvuga ukuri n'amakosa yabaye ahubwo buri gihe bakagira tendance yo kuvuga ngo n'abandi babikoze ngo n'abandi bakoze amakosa ikintu nk'icyo rero nta kigomba gucika mu banyarwanda ikibi cyabaye kikaba abagikoze bakacyemera kandi tukamenya ko ari ikibi tukavuga ko tugomba kutazongera kugikora kuri ibyo niyo nama ikomeye ngira ngo abanyarwanda naho ibindi byose abanyarwanda bazi ubwenge ibyabaye barabibonye simbarusha kubibona bazi ibyo ari byo igisigaye ni ukugira ubwo butwari bakavuga ati ikibi twarakibonye tugomba kukirwanya tukivuga tukavuga uko byagenze tukavuga ko tutazongera kugikora abasaba imbabazi bakazisaba niyo nama ngiye numva nagira abanyarwanda nk'uko mwabisabye madame Esperance kuri icyo gihe
murakoze cyane General BM Habyarimana nagira ngo ngumva hakanya niba hari icyo mushaka kongeraho ku kiganiro hanyuma dusoze
wewe ku kiganiro nk'uko nabivuze navuze ko iriya nyandiko yaneretse yanyujije kwa Gaspard Musabyimana navuga ko harimo ibice bibiri hari igice yerekanye ibyanditswe na The New Times nabyo nyira ngo tumaze umwanya tuganiraho ariko hari n'igice we yanditsemo ibitekerezo bye n'amarangamutima ye avuga ko mu by'ukuri ubona ari nacyo cyari kimushishikaje usesenguye inyandiko yose wabona ko aricyo cyari kimushishikaje yandika biriya yasohoye nubwo kuba yarasizemo na biriya bya New Time ndabimushimira ni byiza ariko iyo usomye inyandiko n'umwanzuro yayikozeho ngo buriya koko ngo guhigiza agatiba yorivu ntibuze kubigarukaho ariko uko atangira bivuga usanga agaruka kuri ibyo nahoze mvuga ko amakosa yose ibyabaye mu Rwanda swati byakozwe na FPR cyangwa se byakozwe ngo n'abandi bantu bakoranye n'inkotanyi bo we yita ibyitso n'inyangarwanda n'ibiki byose nk'uko basanzwe babigira ngo nibo babikoze batumye u Rwanda rufite ibibazo rufite n'ubu akavugamo General Gatsinzi Marcel akavugamo General Habyarimana Emmanuel akavugamo Lieutenant Colonel Ndengeyinka akavugamo Murasira n'abandi barwara kabije hepfo bose nzi uko yagereye kubyerekana akavuga ko mu bantu mu by'ukuri mu byifuzo bye iyo usomye inyandiko yanditse usanga avuga ati abo bantu bumve nubwo tuzi neza ko biriya byo kujya muri Congo mu by'ukuri nta ruhare babifitemo batari babizi ariko kubera ko bagiye bagakorana n'inkotanyi ko kuri bo bumva ko bitagomba kubaho kuba bikoze ari amakosa yakoze akomeye cyane kuri bo agomba kujya mu muriro utazima kandi nibyo gukorana n'inkotanyi na mbere yaho n'ubundi akavuga ati bari basanzwe ari ibyitso bakorana na FPR kuko yari yanditse ngo turi hano intelligence avec l'ennemi kuri Gatsinzi yabivuze no kuri njye yabivuze no kuri twese rero nkagira ngo icya mbere biriya inyandiko yaneretse nayo irerekana icyo bita fundamentalisme uguhesa nguni guteye ubwoba kwishyiramo ko abanyarwanda kuva muri leta ya Perezida Habyarimana kuri leta ya Kayibanda ko abanyarwanda batari hamwe nabo n'iriya group yabo ya Habyarimana nabo ko abo banyarwanda bose ntacyo bagomba kuvuga kuyo bashase kuvuga ibinyuranye n'ibyabo abari abanzi b'igihugu icyo kintu ndabwira neretse uyu munsi ndamubwira yo kugitiki kandi neretse aziko ndamuzi kuva muri 70 nari mwengera ngo yansanze mu ishuri muri ecole normale moyenne Byumba twabanye nk'imyaka itatu ngira ngo aranzi nanjye ndamuzi no muri SM twabanye nk'imyaka ijya kuba nk'iyo aranzi nanjye ndamuzi mu kazi ko yakoze ndakuzi niba azi karite zanjye na defo zanjye nanjye nzize ni zose ariko nge sinibaza impamvu nge simbona ko ari we watinyutse kuzafata biriya bintu akandika ngo ba ofisi abantu ngo ntabwo ari ba ofisi kandi buri gihe ukabona yikiriza ku bantu bamwe kubera ko batemeye ibitekerezo runaka arabizi ko ingorane twakomeje kugira turi tuba muri yarume duhangana arabizi ariko kubera ko yari kuri kote yabari kwibere buri gihe urasaba kuvuga ko twebwe abatari muri iyo kote ntacyo ngo yavuze ngo les officiers ngo ko inconscient ni ukuvuga mu by'ukuri mu kinyarwanda narigira ngo iki ba officiers b'ibicucu ni agatinyuka akabyandika kuriya nge namubaza ko twavugaga ko analyse twakoze twerekana ibyatumye arume ya lefar bidashobora guhangana n'ibibazo uko byabikwiye twarabyerekanye tubabwira ko icya mbere harimo incompetence yatewe n'uko bafashe abantu bamwe bakaguma ku butegetsi kandi bagahora bumva ko bagomba kubwiharira bakaba bati dushatse ko haboneka abandi bantu bakora ibiba y'ibi twavaho bagahora bavuga ngo ni nabyo biriya byaza kudeta no kwica abantu abo twavugaga bazagitaramanahe nibyo byari ni incompetence abantu incompetent bakavuga bati ntabwo tuzakora inite nini nk'uko nabivuze ubushyize ntabwo tuzakora tuzatuma abantu bose bagira experience mu gisirikare ntituzatuma abantu bose basobanukirwa n'ibibaho kuko bazatuvanaho iyo ni incompetence umuntu utari incompetent yifuza yuko abandi batera imbere byaba ngombwa we abo yaforumye bakanamusimbura umuntu ni manque de patriotisme ni ukwireba gusa ntibavuga ati iki gihugu ni icy'abanyarwanda bose ni incompetence siribaza rero bo igihe ibyo byose byabaga bya incompetence bari bazi ko igihugu kizaregerwa nande igihe bicaga abantu baba ofisiye benshi muri 1975 bari bazi ko kizaregerwa nande igihe bariya barizinde bahanganaga nabo batoroka abandi bafungwa n'abakanyari ngo bagenda bari bazi ko igihugu kizarengerwa nande n'abandi benshi nabo barabazi muri 1990 igihugu cyaterwaho wabo yitewe gitunguwe none se gutera gitunguwe niyo bituma uje mu banyarwanda ba ofisi ukabiraramo ugafata bose ukajya gufunga mwari gutunguwe mwese mwagomba kubiganiraho ahabwa akosa ari mukayakosora niba yari aharira ntibo banayakoraga bonyine se bo ko bari bahari ibyitso wenda barabifashe byari nk'10-20 abari basigaye bandi bose ko aribo bategekaga za inite zose parakomando komando polisi militeri batayodoro byose ko aribo babitegekaga kuki batarengiye u Rwanda rukarinda kugera hariya ariko buri gihe agatinyuka azi ko ariwe wirwaga azunguruka ari gufata ba ofisi ajyana mu minyururu abambika ubusa wari ufite amafaranga yahembwa bayatwara ubwo arabona ari we credite credible wo kuvuga ngo ni competent ngo ni we conscient kurusha abandi agatinyuka akabivuga kuriya ntabwo ari byo agomba gusubiza umutima hasi akareka biriya byo kurezona kuriya by'ibikino akamenya ko ikibazo cy'u Rwanda gikomeye kiriho abanyarwanda avuga ko azi ubwenge naye simpakara ko azi ubwenge yari izi koko yarangije SM yagiye muri ecole d'ingénieur yarayirangije nabikoreshe mu buryo bwiza ariko yo kuvuga ngo abantu nose twe ko twizeyo kuki avuga ngo turi ibicucu Katsinzi yizeyo nizeyo nabandi benshi bizeyo bamutambuka bizeyo kuki yavuga ko ari ibicucu kubera ko muri 1992 twanditsira Mikardo Byumba twandikira president tumusobanura ibibazo by'u Rwanda uko biteye kuki batamubwiye bati ibyo abantu bavuga nibyo irahari nubwo zongera isome kuki twandika declaration yo kukigeme tuvuga tuti nyabureka ibintu byagenda gutya batabigize kuki za sitre za perintre kutwandika kandi ko yazisomaga atagendaga ngo bwire abo bashebuja avuga arengera n'uyu munsi kwabwira ati mureke dukore ibi kugeza naho batera kuri ka gitumba hari abasirikari 10 kandi barangiza ngo bateye batungwa ariko bizi ibyo nyibyo akabirengaho agahora avuga buri munsi ngo ofisiye incompetent ngo banaka banaka ikindi agomba kwikuramo ku Rwanda n'urwo abanyarwanda bose sindi bazi igituma yumva yabakunda u Rwanda kurusha abandi nabyo yagombye kubyibazaho icyo akora igituma u Rwanda ruba rwiza ni igiki cyangwa yakoze cyatuma buri munsi ahora yidaga ngo ba ofisiye ngo banaba ngo ba ofisiye banaba ibyo twakoze byose twabikoze en conscience niba twaragiye gufatanya na FPR muri 1994 amasezerano y'Arusha president Habyarimana afite icyo yavuzeho yavuze yashyigikira avuga asaba abantu bose kuzayubahiriza yari president w'u Rwanda abandi niba baraje ibyo byose bimaze kubaka wati noneho mureke tubirebe uko twakora guverinoma tugukora ibi n'ibi 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 yagombye tukabyitabira kandi twari tuzi ko dushobora no kubigoma hari bagenzi bacu babiguyemo naho se navuga eske ni byo yo conscience avuga yesimva ko wende wagiye akigendera yabaye inconscient nubwo wabaho n'ibiki byose ariko wagumye aho ngahangarira bira bibazo akaja mu bigogwe akazamuka sa iriya misozi yose akayiterera rimwe na rimwe ari muri za miscade akavuga ngo ribongo inconscient kawa ibyo bintu umugabo witwa Neretse n'abafatanya nabo abagomba kubicikaho bakabireka nabo ari abandi nabo bakomeza kudakemura kiriya kibazo cyo muri 1973 na nyuma yaho bagafata ubugabo bwa gitwari bakagenda bakavuga bati dore ibintu byarabaye dusabye abasigaye imiryango imbabazi none mureke dutangire ubundi gushya nibwo ubugabo nibyo bizakiza u Rwanda nibya FPR nabyo nabivuzeho kare kuko sibo barimanganya buki bakabakembera ko bamaze abantu ko barashe indege igatuma haba irimbura abanyarwanda ko bateye bakatera bafite imigambi mibisha yo kugira ngo barimbure abanyarwanda bafate ibyabo na n'ubu bagikora ko bagiye muri Congo bagamije gukora nk'ibyo bakoze mu Rwanda bakarimbura abanyekongo kugira ngo bafate ubutaka bwabo ibyo nibyo bagomba kwemera ko byabaye bose naho ibintu byo gukomeza kunyura mu macenga n'amasantima aho ibintu bigeze ahangaha ntabwo ari byo tukirimo abazi ubwenge nibabukoreshe ku buryo buri positive barengera igihugu barengera bene igihugu ariko hari icyo guhora bari mu bintu nashimira mukobwa Claudine rwose yavuze ibintu byiza hari n'abandi nkabo hari abantu b'abasore ariko gukomeza kuza wisinga uziko n'amakosa y'abaya menshi nawe ufitemo uruhare ureba abandi ubu se turashaka kuvuga ko abanyarwanda bari mu Rwanda bose miliyoni zingahe ari ibicibwa wewe harimo abafite amakosa bayakora tukayabona ni kimwe n'uwo n'abari hanze barayakora bagakora amashyaka bukumva ngo yasenyutse ntibagusobanurira icyatumye arasenyuka none se ni ibyo byiso ko byasenyutse tutaraza bya gihango ni iki baravuga ngo ni twebwe nabyo donc urumva rero ni ibyo nagira ngo mvuge kuri icyo kibazo cyaneretse Neretse agomba n'abakorana nabo bagomba gusobanukirwa ko u Rwanda ari urw'abanyarwanda ko amakosa abantu bakoze buri muntu ku giti cye cyangwa n'abafatanyije nabo bagomba kuyasima aho guhora birwa basesera bavuga ngo aba naba ngo bakoze ibi nk'abo batari abanyarwanda ntibasobanure n'igituma bavuga ko bakunze u Rwanda kubarusha icyo kintu rero nicyo nagira ngo mvugeho madamu Esperance hasigaye kureka niba ufite icyo wambaza kuri icyo cyanyuma ubwo nabyo twabivugaho
murakoze cyane General BM Habyarimana ndumva bihagije kandi ndagushimiye cyane ko nufasha aka kanya ukatuganiriza kuri radio umwe ndagira ngo mbwira akurikirana radio umwe imiryango irakinguye ntawe twima ijambo buri wese ufite icyo ashaka gusobanura azatwandikire cyangwa duhamagare ku mbuga hari nimero yacu tuzamuha ijambo icyo dushaka ni umwe bw'abanyarwanda icyo dushaka ni uko abanyarwanda bicarana bagasasa inzobe amakosa yabaye bakayabaganiraho bagashaka umuti w'uko ayo makosa atazongera kugaruka ubwo tuzubaka u Rwanda rwiza mukomeze mugire ibihe byiza mukurikirana radio.